ekhaya mase uphela umsebenzi. Kushaba kwethu labahlale malokile. Uma ngikhoza abantu ekhaya mase uphela umsebenzi.
Let me.